Parliament akalondola ensimbi y'omusolo akapark batadde ku nninga abakungu okuva mu ministry ey'amawulire n'okulungamya eggwanga ne tekinologiya abakulembeddwamu omuteesiteesi omukulu bannyonnyole ekyabagisaako internet ne mobile money ku mikutu gy'amasimu mu biseera eby'okulonda. Ababaka mu kakiiko kano nga bakulembeddwamu omumyuka wa ssentebe w'akakiiko kano mukyala Goretti Namugga be batadde abantu bano ku nninga bannyonnyole lwaki baakikola. Dr. Amina Zawedde wamu n'abakungu bano bazze okubaako bye bannyonnyola ku alipoota yasaabalizi w'ebitabo bya gavumenti y'omwaka 2024-2025 kw'ebyo ebitalambikibwa bulungi. Mukwanukula Dr. Amina Zawedde ategeezezza nti kino kyakolebwa oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti waliwo abaali balina ebigendererwa eby'okutabangula eggwanga nga baalina okutaasa embeera eno era ekirangiro kino kyava mu byabo okwerinda.
But I know switching off the internet was a result of issues to do with national security. When there are issues to do with national security, I think some of these announcements cannot be made in advance, because if you determine that there are security issues and it is not Ministry of ICT that manages issues of national security, that is our security forces that handle that. Chair and members, like I said, when it is issues to do with national security, we are informed maybe just a few minutes before that the shutdown, you know, the shutdown is done. You're informed now, you're given the instruction to shut down.
Wanavaka ibasinzide nebalagira abakungu bano okuleetera akakiiko ebiwandiiko ebyali balagira okujja ku internet kwosa n'ebyo ebyabalagira okugizaako.
You would have notified the public that, you know, you seem to have an interruption in such a services, in such a place, so prepare yourself adequately enough. But you know, you wake up one day, internet is off, mobile money is off. And it is only the bloggers who used to inform us, Uganda, please be prepared, they might switch off internet. We are waiting for the Ministry of ICT to pronounce itself on that. The only defense we are getting is from the minister. No, internet will be on, it will be on, eventually it got off. So, do we really have to, do you owe us the service when it comes to informing us in time, in case the service is not offered?
Eguliree tsakidwa munnaffe Sala Nandawula.